Mradi wa Sanara unaoungwa mkono na Mastercard Foundation, Hiva Fund, Baraza Media Lab, Ubuntu na Go Down Art Center umezindua leo mradi utakaowafunza vijana namna ya kutumia vipaji vyao kujiendeleza kimaisha na hata kupata ajira.
The first day we do business strategy, the second day we do marketing and communication, on the third day we do people and processes, on the fourth day we do finance and tax, and on the fifth day we do legal and IP.
Vijana waliokuwa sehemu ya uzinduzi huu wamesema wanapata nafasi ya kuelewa namna ya kutumia vipaji vyao kujipa kipato.
Meshukuru sana Mkuru Youth Initiative in collaboration with Sanara kwa hiyo opportunity ya training on how I can turn my hobbies kama the finance and the makeup hobbies to monetize and how I can use it to benefit me financially.
Mimi ni artist kutoka hapa Mkuru kwa Ruben. About Sanara, na hii lesson tumelana hapa kama creatives, nataka by the end of the day nipate vile ndajisaidia creativity yenye nafanya iweze kunisaidia at least ni earn from it. Isikuwe tu inaenda hivyo free.
I was invited by Sanara via Kuru Initiative because I will know how to run my art and how to run it, earn from it, how to process everything and also how to tackle it, and I will also know from different perspectives venye naweza align with my kind of job, kuimarket, kuitumia kwa social media and also to benefit from it.
Waandaaji wanatarajia kuwa mradi huu utawapatia vijana nafasi ya kujitegemea katika sekta ya sanaa na ubunifu.
Hi, my name is Juma Mugeni. I'm part of the facilitators here at the Sanara program. The message that I have to the creatives is keep thriving and keep pushing. The creative economy is growing in leaps and bounds, so you need to position yourselves and not do business as you. Things are changing, things are evolving, and it's better for you to incorporate, put some professional level to your craft, and that way you'll be able to thrive.
Nikiripotia Ruben FM kutoka eneo la Ruben, mimi ni Ali Sodera.